Usijaribu imani yangu, usijaribu penzi langu, usijaribu pole wangu. Oh my baby, sweet caramel, you know me well. Sweet caramel, nobody can love me well. Caramel, nobody can love me better. Sweet caramel, we don't need weather. You. Mi bora wanizike, futi sita chinchaga. Cause mama, you are intentional. Mi bora wanizike, futi sita chinchaga. Sitazame hivo, pumzizi na kata my love. Si kwa macho yako yo. Baby baby, you my sanity. Baby baby, would you marry me? Pumzizi na kata my love. Si kwa macho yako yo. Mi bora wanizike, futi sita chinchaga. Cause mama, you are intentional. Tell me why you pass me brain like that.